Uthando lakho lungishaya lana, lungishaya lana, nalana futhi. Uthando lakho lungishaya lana, lungishaya lana, nalana futhi. Uthando lakho lungibetha lana, lungibetha lana, nalana futhi. Wokulula umoya wakho, mangikhuluma nawe, akukho kube ngize nakho.
Phezulu njengezinqe kamthandeni wofuthi yaphuphisana iyo lene yaphuphisa ostayela njoba bona bephuphile kodwa imnando shayela phezulu njengezinqe kamthandeni
awusuka kunjalo madoda sanibona bafethu lonibingelelayo umengameli washelembe ithwasa legcoka manje leli eliza nengoma esihloko sithi izinqe kamthandeni bafethu i-CD yami ke izotholakala ngomhlaka 10 November izobusitholakala kuma online store zihlabahlosile ngengoma ngokuningi akukho okuningi bafethu engathi nje kuchaza nekuyikho nithi ngithulele wona umsebenzi kanje okuwumsebenzi wami ukuqala-ke ngifika endimeni wamasikandi ya ayikhali bafethu la nikhala khona ngigxeke ngendlela engigxeka ngayo ngigxeke ngendlela e-right nimbonise umfana akhula ephambili ngiyabonga futhi nibe namaholida amahle
Ngabuza bona laba bengithosa uthwala kunomoya bayifisa indaba webalandeli bomculo wothi ngingixoxele naye indaba uyabona mina ukube kuthiwa ngangifana nengxanxa kanje njengonavigator nje kanje ngifana neselela amanzi ngangeke ngumculo esidala umasikandi okukabantu kufana nexoxo ubuka yizwe lonke awungitshele kahle wena mfana wawubadelelelana abafana wamgqumeni he wawubadelelelana usabathini ontanga yenu neqhuma enkulu ngathi amaqakala kangizwe ngoba naye lowo baba akabawuzi akabawuzi usper umfokamchulu kodwa-ke naye kulo nyaka ngiyaqeda impela ngaye nyati ufinish ngoba ngifuna ukumthengela amaphenti amathathu anelezi qede ngimthengela isidwaba ngimgqishe emseleni ahlale nabafazi bethu omalokhunje ngikhathele uye lo ngihlo wasemandulo akazi bekhona indoda enefaca ngayiqala ngaye usper umfokamchulu kunjalo kunjalo mngane wami ezalo nyaka bengingaqonde khona ukukhuluma kodwa nje bengifuna ukulungisa isimo esiphuthumayo asambe